Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Gani kante to bogi jande faandu hala Mamadou Sama Seku jam wali sakabe hedibe. Al halin jam rubne dam na wembi jamarnde ka non suma jabtuti tajural wiide yon diam tini dam kuteji fufu dam wala du cellal. Rizon ngaji tawdeni gawo moti tumutu banyagara e duanza ngoni de yimbele hewba njaltata e mudun dundo humpita e le tongane guldre ocha watu zen yapirundu. Yotra metan duse semen na yuvi dug mberna watu foftera sukabe ndena sukabe kiriduji yira mape yu warle nga luje mwote himberna hunde nda wundi yupede sabi alahali zaman metan. Ningun seme kawaruji amena hande bete alalbari sapo juyo 2024. Bismillah sakirame. Gila balde yogaje alhali njama rubne damma wimbi yimbele hewbele ndede yogaje bama kuhusabi mudun yogabe fiyan dabariji hertadi fadima be nautarit am ndiyam. Gwollo be suma jabkai walit mbaltini hakilaji wide chanel fufwala ndiyam njarte adam. Kanku mbiyan Musa Agmaha wunka ben kadifestan Usman Yalibuli e Umar Waigolo.
Bama kodo rewbe be minkawri chuta metti muben alhali ndiyam rubinaji leide balde. Sini arande jo holti wide wanko watta faheba nautoro ndiyam dida bo kanyu kultiido wala fugo watta nitan nawtor todan
a boor me jigugo na
ko sakti ko fu mi mati wiide jaat ndiyan dan no worino wayli tiki ndiyan jalto jande robin ngaji di wakati sina min joppo dum fa boy na min gatten oro zavel so mi keb yarti dan don ndiyam wala fu ko min bawi min gala sato min gala fi e hunde robin ngaji tan min jogi sa watti ndiyan robin dan lesio wakati ji couleur sio o jaati wayli tito ka wala fu ko min bawi ni min jardata dum an way hokkude ma nyawuji kewdi du fofota suka amimbe idum tidi nyalom hande
no société malienne de gestion de l'eau potable doni somazep sa golti wirgo sabim binidon yo sabe golleji bondi de himbe ngatta le o wakati ndungu de gollirde holti wide wadan e bawde mudun fu yalla himbe ana keba ndiyam cini dan dan kuteji fu wala e mudun bangal cellal abdul karim kone woni horeje humeni be hala gollirde somazep sa
pour reconnaître que c'est
direct andi tan wide o do wakati ndungu mayo ngo yameji dan kew sanne jamar ndi du fu yupantunele de yaade e mayo go dun latto sababu so wakatiji ndian robin an tunni tiyo ngaji gudde an tudda tawan di puni kamin bien ndian somazep an wa yarede tay dum wade kutteji fu fewde e cellal
maada ki peut-être consommé sans danger
hore be somazep sa an ambajo himbe watte be robinaji cuudi mo ben mo entina boggi dokkoji ndiam pati dun latto sababu bonnugol ndiam kebata
sakram tudda klay wadu kamara banga be am Facebook andu X dum Twitter kido sidaw subike mbien deurintobe le kaltidal hakum mabbe lede AES ngien kado an nyabama wattu karutal chapun jogobe jobal mbien sidaw ngada do Abuja leedi Nigeria deno wi dunke en be yargol yeso odo golle na yowi do kaltidal ngal be ngadata kanko dramal maga wonko hebena kedda fastango Usman Nyalibuli e sita sidibe
Basiru Jomay Fay hora jo leedi Senegal woni chubaro fa yafina kaltidal hakunde Mali Burkina e Niger o gollidan e hora jo leedi Togo for ESMB e wi sidaw Pierre Claver korba traware andindo kabaru politika ko holti wide sini anani halaji di horebe leede AS kali an way honanti di faabe ngarta dow dabere mabbe de yaltugol e CDAO
l'idée de revenir comme membre
hon hebde hakile leede wirftole walle sido kasin minke midde mina anatiidi sabi leede kay walle sido metti mawdo naata hakkuno mu en sunbe wabe fi dabriji be welti kulleji yogaji lene walle an wa naataade leede wirfito kasin
pour que cela puisse être
woni hakilo docteur ngolo jara andindo kabaru gollidal hakkunde le ka o dunke ande holiti wide kaltite godde anambaay wadede ko way nafude golle ful
alors les états pour mener de coopération
le de fu anama dukundira juude gollida hone ko naari bangal kebe mebbe fottade walundira bangal mintere en enanal mudun micitunde fa handen wittu mode chebantade go sare goddo mabbe signini ngenene walle AES juinte o sare holiti wilade AES anama dukundira juude e walle ONU Union Africaine e balay kaaje fugo won le lede keddande
d'autres organisations sous régionales
tintinde wide jeegon lewru juliendu fedde alliance des états du sahel wadi botto mudon arandejo nyame le leydi niger tiagal gal kawrital mi jo ini fedde be noddir confederation des états du sahel
lemal do holtam wiide ko buri ugnaaji temedde tatom biyen e gujjal jongitibe kayne ugnaaji temedde do e gubbe goni taaka bi taaka e le lewru me jabirun du dido jatiidi surti dum woni gollirde humaninde gulliji nedda ko wattu zen jabirun du reesongaaji buri fufu yide dido kabaruji woni tawde ni gawo mutti tumutu banyagara e duanza e wital gurundu ben basi jakunde gubbe jon e kaborde den jeeda ka laamu e hikkungoji do civil en woni sababuji moddi dido ben yaltungoji e gugul usman nyaali bulon ko ben ka sankonko usmano
lay tongande de o tiawadi himbe egube nokkuji mabbe ne yaade nokkuji godde le leydi meden di anambara ujinaji temede taton e chapande taton e temere jeddon e sappo e taton kawrata e galle ujinaji chapande jetti e jeddi e temere jeegon e noga e tati kasini fondam e lewru desembre 2023 don buyteke on hakke egube ko tekita anaya hakke himbe ujinaji noga e nayo e noga e jeegon windande de holiti wide gol buytugol anafawi do imadraaji gadaadi do dartugol no denago hebirte le nokkuji yogaaji leydi meden di hono gelle ngon e lewuddu e saha leydi malindi do dum buri taykitede buytaade yo region ngaji tumbut motti kulikoro kuchala e tawdeni tagadun holitaama wiede mbirfitibe le nokkuje mubben e direke le temedere fundiagon le leydi meden di hono hakke ujinaji deb e njoyon e temedna e chapande njoyon e njagon don ko limta sini afundi e lewru desembre 2023 ko fawi do kabaru nyongitibe le o wakkati goto holitaama wiede leydi mauritani bismi malinkobe nyongitibe ujinaji temedere e sappo e njenon e temme taton e debbe sappo e nayon Niger ujinaji temedero e chapande taton e temme taton e chapande jeno e jeddon ko wonno le lewru me 2023 ujinaji temedero e sappo e ujinaji temedero e noga e njoyon
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yetro meden dusu semen handa na yudu kabaru ma daraji suka be wattu foftere den be kepi non no ben vacances wara e njahali ngalduje mawdo be dorado famu do no kabaru mudum wurti ka non no joni partay ki wide wona non no wurti fe yalan be dor famu ke don ko asra jara be ndu fostango usen sise usman yali buli
newe bo may
machina njeyami mi do yidi wadu de vacances ngaji am to mamam debbo bomako mi heban kadule kewde som hoti ngendi amin mi halna ya wairabe am balde ko ngammin mi meda yaade to neddo wadu de vacances nam jabata mi ya mi duro yan da baaji amin
no sawani boge
don yo sede fuji sukabe be baflabe to menya e sigaso jibbe wadde golleje jewtinoje tawene sukabe wombe bamako kanyen bi jida yaade nuku fu keddoto do sabiko kasindin ko waawi yewtinde dum en fu anado
bona decide
bamino anni yaade nuku goto kami do wonde domde taf min wara iwde mali ko jimmi sande woni yaade yirima jo min den dan goto yaata ton to goggo amin min pijaya e vacances ka o mi do yidi heddade bamako do
jeddo bamako e tu
kanon sarabe wombe segu kora e mutti wana horsi dimbe yoppude suka mubben yaade nokkuje godde sini e wi yogabe fanda mudun yo reenu debbe wobbe collectivité e dum wattu foftere mobe kani janginede du
ko dum sonu jalar makata
mi da yoppude chukuloy am tan java kras min jam min gada face of balde sappo e joina noga min jam min jilo yo na mi yoppa kambe inibe be jade be jilo be ngar kuloy ngoroy kuy ekito to golle be ekito jande li vacances fadde ekol bamte gese chukuloy am jata salla e be mbawa andude dum so septembre wari demmi acca tabe nja ekol
doni kalam fanana
sarabe wombe do bamako do an gad e bodde mubben fu fa gadno suka mubben ko kasindini fu ko be gadirta dun pati suka be mu yaade nukuji godde leybe ana hen mohammed kuyate gondo diande wala fo bugu
personnellement nagad
mine hore am chukule am jata vacances kulle de mbaylitiki wakati vacances e pijan sande fide ballon so be ngari min nanna yam be qur'ana bange amin do
mur kalan rola
fa han de kapitangal sarabe wobe koltiwide wonko gatti suka be mubben e koltiwide fa suka ma heba birgol lobbol an han heddo heddema kay bama o wada ko jidda tagal dun janginama kulleji goddi
mano ko sisa gele wakati newaki ti dalla won nokku fu mi shotto nyamdu ikoy amde wi ana ballaka me golleji di min neddan chukolil an gorengel ekito yo mudin gol moto nenka be paman kulle kewde
na rat saka ta bulla barako ko
e wi andindo kabaru nedda ko kasum dambele gondo segu yaade nokkuje godde nafa mudun ana mawni bangal yirwere suka dun sabi e wi mako dawol sarabe jomun e sarabe bismoobe jomun anakaani hokkunide hakkillaaji fa suko heba birgol lobbol
dem sene kalaoro kacha
be njata to munbe anahaani famde wiide be chugolo ekol non to ndube garbe jangude anahaani ko be ekkito teddingol kanyo aadiyaaji men
kasana ta classiula
ko latifu o andindo kabaru nedda ko anabaajo sarabe dan ko ngani suka mubben ko waawi yewtinde dum ben le o watti foftere sabi e wi makko e dum isan bangal yirwere suka
sagam pamit do katene ko warjo hande mi tondo saati fumtar bangal kuna fun 33 321 mere non kanon haaden famdi fufu buudi noga tawle telephone joomu do sere yotor meden magazine
sarabe babbirabe e inirabe odo bataki ono wodani
oron kani jogade hakkille martingol kumpa wargol aduna sukamodo sukamodo ana hani jogade talkuru jibinirdu
martinde kumpa jibbenugol sukamodo yo huune mawne no yo golledu bengule dan kaku
martingol kumpa wargol aduna sukamodo yo hakke makko arande sabi irun uditanamo damu e kewde
soni suko wala talkuru jibbinugol suko o jattake e le sharia leedi
talkuru jibinirdu ana hebe mere mere to merito
soni so sarabe martinay kumpa jibbingol suko mudu en ana hada suko o nadde lekkoy e wattuji garoji
so sarabe martinay kumpa wargol aduna suko o wawa hude hejoji cellal o hebatadu mojjereji kewdi
ande wiide sarabe hebudo derewol jibbingol suko modo ana hebire e wattu lewru wotur
so o wattu welnima on jaan yeso sariya iru wayi bande wakkatuji kewdi ittugol buudi dum ana wawi tawede
martinde kumpa jibbinde suko mudum yo beydandemo laawi kewdi e ngurna makko
bataaki direction national de l'état civil do golidal UNICEF pabe dirdo jawdi agence italienne pour la coopération au développement
yotra meden kabar robbe handan yudu kabar figol bolombe do robbe helan be do fam ko den ko ramatu haydar hebende dum fustan umar wagolo e sita sidibe yo en nyallejam
ile awalum sukabru fiobe bolombe a tawansi halaji fu an ngabe fiode e mabbe non dum wori lelidi malindi kanko lalla diko o debbo pio balon o holliti wido o do golle o mo yiddum sanne o mo fiyelle gubal AS Real do bomo ko do tawedi wi di himbe an jalamo fu mo jukkiti golle makko
o debbi c'était pas
fuddade mudun wana huune ko yafino sabe jimar ko hemmudun ana jeyra kan be wi akan wi gollal debbo wala firre balon du worbe tan han wadde fele galle amen himbe kewbe jaati sutti kam mi acca dum ga mimi jabay
mais on a pas le choix
nyalo mo hande hakkila jamaandan wondi e waylitaade non kanko no dritir Isa Kolon Kulbali lamir kintino rewbe leleedi ndo hollitiri wiide
on fama jaati wile nesu meden biddo deb watti fuso watti kadule wi yan fiya balon yimbe yogabe miina hono jomma wala gollal galle mu en sabile nesu meden kale fiya tawa meden dum wana huni ko debbo haani wadde ganyulma hannde ko heemudun ana wonde e majjude hannde bi debbo jaati fiya balon ana wahibde huni e mudun nafitiro
latude ngowar nde dum wonde yarde yeso jaati do bomo ko do ko heewi sukaabe rewbe an gondi latude ngoware
c'est amusant parce que
no huni ko wetin takan sanne tiagal modon som waddun cialna fof firsoton mimine mila surba be fiobe bolombe be haane faabe hande sanne mi jaati som hebi lawol modon mi natton pio balon watti god jaati fuddi gandum mi tawi nafa an hen sanne mimine yidi jaati pire balon nyalade warande minde do jaati natar pio balon mawdo
tawedi wiide dum wondi hebude sembe fu jamande hakkilaji modan fecci wobbe kolliti wiide figol balon rewbe an haani hokkede sembe wobbe do kolliti wiide rewbe be kana fiide balon
je pedir le football
mimina wa halde handen wi firre balon lewbe ana huncina hore sabi yimbe ko heew handen ana jangine golleji mudum le federation malien de foot watti jode jaati federation malien de foot an hokka worbe ka en rewbe fu sagum en hemno firre balon ga en andile lede meden do rebo ko heewi koyde mudun yataale pirre balon gaddo e tawede fu federation fiambe balon leedi mali ana wonde fi dabriji fu nyala rawben koyde mudun ana wataale pirre balon ne
mali farkulu nyana je anyeto obisiga sabati chugamna
suka debbo kanye e suka gorko fu farde mabbe hayade a tawan sembeji mabbe di yo gotun ko nayri bangal fiide balon ka dum e tayede fu andambe kabar di do golleji kolliti so bami faabe kayiki rewbelbe kanye worbelbe fu killi fama a tawan sembeji mabbe ala certi non kanko no dritet Ousmane Guindo o hollitiri wiide
le garçon est fille
sukabe worbe kay surbabe fu ana jogi ande wote pirre balon giddibe sukabe be fube en ekintine kulle yogaje gaso arfa bibbe rewben fuddi ke natade surbabe kulle joga antun be wawa dadun le on watti ekintome be jaati ana andi di kulleji on watti ko sattinta haro dimet pesanne sunu wala dum so yotti ngortande wala fuko sendata robe e worbe e pirre balon
ya pas cette différence
figol balon robe dum waawa yaade caggal balliigu fédération malien huminiiɓe kabaru ballon. Non kanko laamiɗo kabar ɗiɗo golleji ekkintinooɓo rewɓe o hollitiri wiide
le walle kaf kan le walle fifa dabiriji moɗo ana wonde e feede hannden yalla piire ballon rewɓe ana huncina hoore mais fii dabiri jaati suɓde yimɓe yogaaɓe ko warta janngina rewɓeɓen le piirɗe ballon ñalaɗe warande ɓeedu natton saabe janngude surbaɓe yogaaɓe kasin
fiigol ballon rewɓe le leydi malli ɗum wonde e yarde yeesso anndanɓe kabaru mbirki sembe calɗi do kolliti wiide le ko warta ko ɗum waawi heɓude sembe faa rewɓele mali koɓɓe laato innde annditee en.